Kelele kila kona, huku ndani uso ikibonda. Nani atatuokolea, mwili yetu ijapona vidonda. National flag ime change to 5 colors, death inaoka. National assembly kuna fight, ati salary ipande. Mina panda ka designer, security kwetu iko minor. Mbom kila maali, adi Westgate kuna attack. Tuhame tuende wapi, after day tutaback. Ali dream kuteka mom to Dubai, dream ikawa fake. Nika promise kumwendesha through Mandai, mbona kujilete. Grand Pasco is into the late, tukasiperetiana in pain. Vile tuliachana na my classmates, Samantha pendo tengwa from the parent. Kwani si ni magunia, poetry nilifunzwa na Lapogu Mr. Victor. Nika full mentorship yao, Osura Mr. Sam. Lazima nuwaonyeshe sura, TikTok, TikTok inadinda Sam. Promises mna make, they gani mta manage. Instead ya kudu so, death ndio mna engage. Vijana tuna lose hope, job wapi tu target. Kwani lazima tu reach the target, ndio tu feel the pain. Ama ni lazima tu do a tax, ndio tu feel the pain. Kama mna revenge, do yenu mlitoa during campaign. Achifike masa, ya campaign ailishi. Peace, love, and unity. Kura yangu siri yangu ime change to. Kura yangu vita kwetu, risasi mnatulipua, na daksi yetu tulitoa. Virusi dunia inaua, na madokta wako strike. Wapi tutapata morali, kila time kiongozi ni 2022. Kwani si ni magunia, mnatambana fake degrees, huku graduates wana certificates. Every year tuna graduate, ceremony mna attend fake. I salute you Migush, the reality is the best. Aero Junction Multi, flyover super road. Haijawai kamilika, story ni SBI, wako common in China. While students tuna certificates, relax chini kwa mlangu. Mna compete BBI, students elimu ni aburi. Thanks, tuna pay back with no job. CBC, watoto wa enjoy, nyo mna relax, sit and enjoy. Leo Skanjo ki, alimezwa na mamba. Familia hulia, kitanzi ya uganga. Tears ya uzuni itawafuata, mna manage kuficha uso ndani ya kichaka. Gari mnaendesha Mercedes, mukienda far, tunasikiza tu kama series. Season ina change, achifike time yetu. Tuangoja during campaign, wakulima wanalia. Yani magunia zimekwama ndani ya stock. Wakiteta, ukali toka ndani ya thanda. Mnaficha ndani ya uso, campaign ailishi. Peace, love, and unity. Vijano tema kwa chrome, waragi inaua. All day kuspend kwa mama pima, hadi akili kichwa upimwa. Music is my job, nachapa kazi hadi nipate do. Mloni ya viazi, jashu langu kutoka kwa kazi. Tukwiti miadarati, instead tusake kazi. Bila job, auta nipata nikikaa home zii.